nezingane ziyi-4 umama vele aphelela umsebenzi behlala erumini kunombhedo oyi-1 ubura wathi isikhathi sokuyophanda cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini ubaba ushiye umama nezingane ziyi-4 umama vele aphelela umsebenzi behlala erumini kunombhedo oyi-1 ubura wathi isikhathi sokuyophanda cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini ubaba ushiye umama nezingane ziyi-4 umama vele aphelela umsebenzi behlale erumini kunombhedo oyi-1 ubura wathi isikhathi sokuyophanda cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini
ngizala ngenkani umama esazithwele ngashonelwa ubaba duduzi akasekho sizophila kanjani umduduzi akasekho sizophila kanjani vuke kusena geze aye emsebenzini hlanganisa izinto khona sizolala zilile mama wami ngiyakubonga for everything ngifunga ujesu sizophelela esentini
ubaba ushiye umama nezingane ziyi-4 umama vele aphelela umsebenzi behlale erumini kunombhedo oyi-1 ubura wathi isikhathi sokuyophanda cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini baphandela impilo yasesentini.